kolo wako mhlabe ngaba kunjini ibaba wami usekhona baba mhlabe ngaba kunjini ngithi baba wami usekhona baba mhlabe ngaba kunjini Isengiphenduka umnumzane ngimani sengithwele usizi lwasekhaya baba Isengiphenduka umnumzane ngimani sengithwele usizi lwasekhaya baba Isengiphenduka umnumzane ngimani sengithwele usizi lwasekhaya baba Baba wami, mhlawumbe ubu sekhona, mhlawumbe ngaba kunjini. Ngikuthule, ngibuka abantu abanoyise, bexhaphaza ubaba babo, ngifisa ukuba yibo. Baba wami, mhlawumbe ubu sekhona, ngaba kunjini. Ngithi baba wami, mhlawumbe ubu sekhona, ngaba kunjini. Sengiphenduka umnumzane, ngimani, sengiphethe usizi lwasekhaya baba. Sengiphenduka umnumzane, ngimani, sengiphethe usizi lwasekhaya baba.
Obaba bethu basishiyana ubunzima bodwa Obaba Obaba bethu basishiyana inkinga zodwa Obaba Bambo obaba bethu basishiyana inkinga zodwa Obaba bethu Singathina imvelo wamntana Bo singathina imvelo wamntana Singathina imvelo wamntana Ngobaba bethu basishiyana ubunzima bodwa Ngobaba
Baba wami tu
basishiyana ubunzima
bodwa ngaba kunjini
Baba
Baba wami tu
basishiyana inkinga zodwa
ngaba kunjini
Baba
Ngithi baba wami tu
basishiyana inkinga zodwa
ngaba kunjini
Baba bethu
Isengiphenduka umnumzane